Hayi bo groovist. Hayi hayi hayi. Yabona lento ukuthi masithinise nabantwana benu bese nizinabo. Awubheke manje, senibheka bethu ngumhawu manje yabona. Abasekho free abantwana bethu manje. Nesiphazamisa manje. Nesiphazamisa manje.
What?
Nipega, send Pega, Bantana, Betu, Mumha, one.